usashile nalono wakho ndoda. Wawuhleka mina nje wawuthi kuyoba njani. Usashile nalono wakho ndoda. Wawuhleka mina nje wawuthi kuyoba njani. Usashile nalono wakho ndoda. Wawuhleka mina nje wawuthi kuyoba njani. 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 Yeza wathi usagcwele amathafa. Wawushiya wodwa nomjondolwana wenu ekhaya. Yeza wathi usagcwele amathafa. Wawushiya wodwa nomjondolwana wenu ekhaya. Yeza wathi usagcwele amathafa. Uyakhala uthi wena undoda ngempela yalutho. Usashile nalona wakho ndoda. Wawuhleka mina nje wawuthi kuyoba njani.
Yeah.